Now hear this.
Basi samaki ni meli Kangoma ni genge Kwa mikrofoni mimi mkali Utanipacha na my boys nikikacha maji Wadunda sipendi vicha dona watiaji Nikiserereka Napenda ndogo hiyo na ndimu Na jagi ya maji moto
You got the keys to my jeep Nisi stuke sana mrembo hii ni stick shift Ignition baby full speed Skid Accelerator
Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah. Hey, I just lazy to bande. One time, to watch a chico when you get it. Heaven on a nigga, man. Mimi kwa kochin kororo. Ataniwe kiboko yo. Ntalamba filo lolo. Heaven on a nigga, man. Mimi kwa kochin kororo. Ataniwe kiboko yo. Nitalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaro meoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kona pika ngeta. Ngeta. Geta, finya kona pika geta. Una pika geta. Finya kona pika geta.
Now hear this.
DJ Dadisha.
fire, fire, burn them. I miss a fire, burn them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me, darling. Oh, una go ni pasale. Una ni ganga moyo.
Now,
mimi kwa kwa tika
ngeta. Now, hear this.
Ngeta.
Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, sikujapa. kwanza venye umejibeba nga miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miupenda napenda figa fanya ni dangerous miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda.
Ningi nani agoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho za kondo go chongo na mimboko mbaka usoko tema kiwa kampa na stone proper alafu kiwa vajwa na dondosa pale downtown na dondosa pale down kudondosa
venye umejibeba nga miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba nda tunamboka leto jaza kwa chupa ya Johnny Walker minataki ya mayangu na rienga zichuna kama chenge kunyanda upigwa mboka kukumanga kwa tuzangu za mboka kuna panya supaka takula nyoka wakichaka kitanda liko na sofa chapa kichapa na chia
boma venye ujibeba nga miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miupenda na penda fire na penda kama vichy miudai miupenda na penda miupenda na penda
Mbulu, luku, washa kindukulu Kam, kitu jani ni kupige mabipopo Kwale Instagram, gata tisha na kimboto Tanyo na watesa minapenda Mangoko, mangoto, maloko Siko kwa mosho, horosho Matifa zimebudi na nipuru Kulamba, muroro, zikandono, jia koto Kurugu, kukaba, kakua
Kwa unu mejibeba, na miudai Miudai, miupenda, na penda Kwa unu mejibeba, na miudai
Kijani Midia ina digito na mabiste babi Bulldogs na di area tumepige kambi
Hey Inani with the pretty girl team Give me your team cause you know me own it
Run on the pace cause you know we born it
Mamure wako ndaka zbana si mabani
Kingale ama shashamane Vijiti ama ni majane Kam na mamu nita moga range Mange uswa metepo nita zamandane
Kidigi digi madogo dhane wadigida Kidigi digi madogo dhane wadigida Madogo dhane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina Kidigi digi madogo dhane wadigida Kidigi digi madogo dhane wadigida Kidigi digi madogo dhane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina
Kilalo aki kingi oske jana Kichapo aki kingi mkishada Kibao ama jake taska Kinyaru kwanza kibanki rasta Kika na kichingri siti moshi na firimbi Nina kugi na siringi nina kungi ya shilingi Kame tuko na kiingi kani mbrina wa machiti Anazuta kama chiti kibonde pigwe biti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Kishisha ama abong itada Kirungu adi abeng kitanda
Digi digi madogo dhane wadigida
Mundu wame kwa mekwa
Atali,
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 Madi you dangerous. Nimesoma Bible ya fisi paka page ya last. Dislike mbili YouTube, my hater last. Ni judeni sao kwangu ni mademi ya last. Atali, atali, the council tuna rice. Wali, na tunatembea Afrika watali. Wengine wana imba pupa fali.
Yes, ni moto, ile anabugi mina de kupiga moko. Cha, cha. Uyu DMC ni dangerous. Nikiteki digida na kuwa manales. Asome kwa moka tukuneka mojo selfie. Wanye wandu tukuneka sota kadidu. Uyu DMC ni dangerous. Anko vete asya mwenye eye glass. Ai, ai, nitungoli. Nikiteki miwa nina telemanga. Woy, kusituka bani chabia mwatilo. Yuko ituka buba na ganzo. Kulivoka uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni danger. Danger, dangerous. Atali, atali. Atali, atali. Atali, atali. Uyu DMC ni dangerous. Atali,
uyu Mantis ni dangerous. Sicily ana fight global homie. Yo panda miti, na kipanda miti. Apendi akiwa chini. Anapenda juu, akienda juu chini. Pia anapenda chakula, anadai kushiba. Yo kula kanyama, anapenda tumbukiza. Jezo kasarani ile niliona kwangu. Usiku majirani walijua jina yangu.
Danger, danger, danger. Nikike yule chali fabulous. Kama kawa, I stay fly like Pablo.
Na wapele kana rada, na wapele kana rieng. Kama au narada mze ya beli sharieng. Pele kana rada, na wapele kana rieng. Kama au narada mze ya beli sharieng.
Pull it again. Bidize chosu. Genge la bundoksi.
Na wapele kana rada, na wapele kana rieng. Kama au narada mze ya beli sharieng. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, knock it up. Never seen one like knock it up. Turn around, squeeze and knock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebula lishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Awa ukuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wana dai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo plani hapa. Piga punyeto akigaza kani dry acha. Story flani za warasu akibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale acha. Christopher Gadan Dania Himasha.
Peleke na rieng, peleke na rieng. Kiki waka mwen peleke na rieng. Ziki nyanyan peleke na rieng. Mangoko wakifika basi peleke na rieng.
Niko rieng na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwanza rieng uyo pana chakua. Shikilia pana uya chakua.
Peleke na rieng. Peleke na ring, kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu, muhongo bigi mini mruyo. Mipika kibantu. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, na upeleka na rieng. Tuma pin, mejipin na makoro. Nakapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, mwendo wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa, chezi kufakwa. Ziko nalia kushinda hata za mamakwa.
Kipapuranga na githike tobo. Budi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndopea neneno. Sezi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring. Peleke na ring, kichu waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rieng na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwata rieng uyo pala chakua. Shikilia pala uya chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kichu waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Toto akufiti shikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanas, puff puff. Orosho, biga shodor kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, kepo game of
time. Class, kama rwene jisha basi ulipe. Naturally diva, last but it's been. Aja gani mita, Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram, be. Pera penda sana izoma. Pale Instagram. Instagram be bena benda sana izoma yani pale Instagram be bena benda sana izoma yani pale Instagram be bena benda sana izoma
namukia ni go insta tupa na kusuka nuna dinga ringa vile tipo na tatisha kuita kwa nadhani ndalalisha chuma kona uyu ako danto amebeba ona uyu ako japa na mabella ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza
now hear this
kama wele kisha basi ulipe na juwele kivo last my respect aka nani mita Mr. Bagi nina suni kosa mtupo suspect kama wele kisha basi ulipe na juwele kivo last my respect aka nani mita Mr. Bagi
Batman Jeng Batman Jeng Batman Jeng wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe suji bebe dem yangu anadai tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ako fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga moshu kwe high ukiweza toa kutu uzira ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai niko nini uko fine jangreto walai uko maji high dine takukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai
Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia
That girl, she a bard and she know Cheki vila mini marda shiro Like a slave body girl, yeah she go Dogo dogo baby, kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor, kwanza ibiti kikonga No life, fine girl, umeni roga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere, mindo donda Wacha kubonda, tunawatoka Wanachoka, wanabaki wakislim wakikonda Wasikia tuma, ouch tubidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve Tarifo tunakujanga na rende Boy vupa tunagwash na pireza Big tune kwenye club wanacheza
DJ The Diesel Wabebe, skilo Wabebe, wasikia Wabebe, skilo Wabebe, wasikia Wabebe Skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia
Toka tau,
kakikoni na wabeba mao
Hau, hau,
na wabeba adi hau
Now, now,
chuu, chuu, kaka tau
Beba,
nudu washe up and down Nina hesh,
maza zito
ni matahe
Akufaju, akufaju Akila mtu wabandani kufaju Tuwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Akila mtu wabandani kufaju Tuwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Nime kam kwenye bez na kabla nyumu Dansal, dansal, netwa kufaju Nime kam kwenye bez na kabla nyumu Dansal, dansal, netwa kufaju Bend your knee Bend your shoulder, legs are deep, now in your order left. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wabandani kufaju. Tuwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wabandani kufaju. Tuwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor Nona batoto na wa mama kwenye maleso Wanakatika kufaju is thing on the so Wewe ni deme bushika meza Wanza inamo wanze kutingisha Unanibamba mtoto wa hadija Takukemba mtoto ntakukemba
Akufaju, akufaju Akila mtu wabandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju Akufaju, kila mtu wabandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua hiko mbibu
Now hear this
selector, cock up your gun. Go melist, pata to madi. Go fu, pisi mama kamanyani. A to the left, to the right, to the center. Alafu nini, anipe beta. Na kwa wazee na wazee na watoto. Hakuna pressure, jiachire kidogo. Akufa juu, akufa juu. Akila mtu hapa ndani kufa juu.
Minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mfanana. Minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bano fanana. Minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bano unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala nazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikibutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapomba keto etoto. Kugwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San big wara lock kupaka na joto.
Banana, minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi weke lawama. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imistedi nani.
Banana, minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda. Na jisi chandi ya darangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Na chandi ya darangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Na jisi chandi ya darangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Na jisi chandi ya darangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina.
Pika, pinga. Lima lima, piga mimba, chimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, dinda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, bausaka, chimba chimba, zika, bananana.
Na jusi chali ya tarangi minakimba, badu gari ni gari kwa dereva. Na jusi chali ya tarangi minakimba, badu gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina.
Poko ya kondika unayakawa. Safisha rungwa na fumaliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na nga. Pongi yezi isha na ichapa lala. Adi mwage mala ukichoka lala. Nikundaka lala na wavua kumbe nanga zimepara.
Kwa ya rangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dere. Mana shijanja ya rangi minakimba. Badu gari ni gari kwa dere. Nisi chapa ni chapa nga jutina. Nisi chapa ni chapa nga jutina. Nisi chapa ni chapa nga jutina. Nisi chapa ni chapa nga jutina.
Nisi chapa ni chapa nga jutina.
Manga, 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 manga
Kata imekazwa inyushikishi. Napika nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu John Komasi. Nakemba wambu shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina maki. Nakata best William Luso na kisi. Chobuwa kasongesho. Biki cho icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo chambao. Kuchengwa mwa kwa brao.
Now hear this.
Na leo katashika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tu kamere kiwa on. Na hao mangia uzapo kando walegeze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhati. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhati. Misina kili mitemea hadi wale mati. Mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambi. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa kido ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake. Na bini shamada keli tunde tukakati.
Sini wale manga manga mo. Sini wale manga manga mo. Sini wale manga manga mo. Sisi ni mabwana za mabibi zao. Sini wale manga manga mo. Sini wale manga manga mo. Sini wale manga manga mo. Sisi ni mabwana za mabibi zao.
Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari.
Shika jamba shika mtoto dini bablas. Tige mundu kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mao mido fisika unarada kuna kutu bond. Gyoka niku bang, gyoka niku bang. Gyoka niku bang, gyoka niku bang.
New position, new position, new position, yalla new position, new position, new position, new position, yalla new position. Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Rada rada ni gani juu ingie ndani juu misi bane mina juwa uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famanya wale wa janja. Kushoto kulia wanajora na masaba. Wana chora na masaba.
Shukri wagri shukri wadi. Ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi. Ten ten ten. Yo gache dondosa. Nachigyal rombosa. Rombosa. Kila mutu rombosa. Hey!
Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Yala new position, new position. Yala new position, new position. Yala new position, new position. New position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kalija ina mfupa. Baka randi toa kutu hii chuma. Nezi waikus nimejipinchuma. Mika spread this take a karuma. Nezi waikus nimejipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juwan awa unawika tutosha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Manza nikichanganisha shada. Nipe
new position, new position, new position, yalla new position, new position, new position, new position, yalla new position, new position, new position, new position, yalla new position, yalla new position, new position, new position, yalla new position, yalla.